mawenge aitoshi ukampona jama mawenge zielewi mie kutwatama nitembe nisimame mala kuchotama ila katambua uliapaudi achimi iwe jua mvua joto karibari
Balance.